Wah, wah, yo, don't ask, break us yet. Swagali, focus us in there. Wah, wah, yo, yo.
Kilunga mo, chumanveka mo chipongwe, ndisaname, ena wandia gongwe, nta usina. Chumanveka ngati mwano, koma jonde, ine musandide pano. Kilunga mo, chumanveka mo chipongwe, ndisaname, ena wandia gongwe, nta usina. Chumanveka ngati mwano, koma jonde, ine musandide pano.
Moto frame, you ready the truth, you have a big problem. What? Deji mabaya beni beni, yeah. Kirunga moni beni, kima beta beni beni beni. Mabaya kwake brainy brainy brainy.
Yo, kirunga mo, kima beta moji bongwe ndi saname. Ena wandi ya bongwe nta wisina. Kima beta ngati mwano koma jonde. Ine musandi de pano. Kirunga mo, kima beta moji bongwe ndi saname. Ena wandi ya bongwe nta wisina.
Tikulila tose bola ni ajawa. Momwe zilili muziko mpaka kulitawa. Tikungwa wona ndi makose komwe tikulowela. Mitengo ndi yambili koma kusowa yo kwili. Latili ndi moyo pazi somo ichi chilungamo, chilungamo, ya yo.
Chilungamo, chumanveka mwati bongwe ndi saname. Ena wandi ya bongwe nta wisina. Chumanveka ngati mwano koma jonde. Ine musandi de pano. Chilungamo, chumanveka mwati bongwe ndi saname. Ena wandi ya bongwe nta wisina. Chumanveka ngati mwano koma jonde.